Speaker wa Buganda munamateka Charles Peter Mayiga akuutidde abantu ba Kabaka abakolera bizinensi ku mitimbagano bakulembeze obwerufu mu buli nsonga. Bino abyogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulange Mmengo. Obwakabaka bubadde butongoza ssemaduka wo ku mutimbagano atumiddwa Kibuga ng'atembeetebwa ekitongole ekya Ketu Telecom.
Mwesanire Kibuga ate nzendoza nti kijja kuyamba n'abavubuka bangi okufuna emirimu. Kati bwengula fulasika ya kaawa mugiwa omwana n'agireeta mu kapikipiki, ogwo mulimu gwe abagufunye. Ate epikipiki naye nyweda amafuta, kino kijja kuyamba n'okufunira abavubuka bangi emirimu. Naye nze kyenjagala obakuutira kyekyo ekitiibwa Waggwa Kyabagambye, omutindo. Abantu baagala ebintu bya mutindo mu Uganda, era bw'oba okoze ekintu eky'omutindo n'okikola bulungi, bizinensi ekula. Twagala tugende ku mutimbagano mu Kibuga ngule kafulasika kange kakaawa nenda okukafukamu omukono nekukutuka, oba mukalaze weekali ate nkanoonya sikaliiko ate nkatasudde ebyo abantu babyagala. Naye kirala abantu babako ekibaluma nga bakyogedde, mubaanukule mangu, abantu bategeere nti mubafaako.
Omumyuka w'okubiri owakatikkiro w'ekitiibwa Rutalian Robert Waggwa Nsibirwa ategeezezza nti ekituukiddwako olwaleero kikulu nnyo kubanga kirimu namutayiika mu kutumbula ebyenfuna naddala mu bavubuka.
Bannange babadde wano waggulu bannyonnyodde nti abavubuka mwenna abali ebyo abatuwuliza, ng'onoonya ekyokukola weeyime ku kibuga com ofuuke omuntu anoonya akatale buli ekinaatundwa, oba ng'osobola okufunako commission nawe obeereki bulungi. Ate ne wewera byonna by'otunda ng'obikakasa nti byambala, tonoonya wakupangisa dduuka, tonoonya kaputo wa rent, genda wano ku mutimbagano kuno okiteekeko okitunde. Kale emiganyiro miyitirivu. Era mukama wange nga mmaliriza, tulina enteekateeka okuyunga ebyensimbi ku Kibuga gyenaagenda mu maaso eyo, ng'olumu osobola n'okwewolerako n'ogula ky'oyagadde okulaba.
Ssenkulu wa Ketu Telecom Omulangira Alpha Mawanda ategeeza nti bafuna ekiragiro eky'empalabwa okukola edduuka ku mutimbagano basobole okugonza eby'ensuubulagana.